Okunoonyereza okuliwo akulaga nti Sister wa Peace ategerekeseeko erya Viola abadde avunaana Peace nti amwagalira bba, era kirowoozebwa nti omwana ono omutima ogw'okwagala okwetta yaguggyaawo. Kibi kibi nnyo nnyo ddala, kiraga obunafu mufe abazadde nti tetuli nnyo mu bulamu bw'abaana baffe, tetumanyi bigenda mu maaso mu bulamu bw'abaana baffe. Omwana okwogezaganya omuzadde oba abazadde n'omwana oba n'abaana kutono nnyo, sinakindi tekuliiyo. Abaana babeera ne pulogulaamu z'abasajja ng'abazadde tetumanyi, naye ate bw'okiwa obudde osobola okukizuula n'oyogezaganya n'omwana wo.